Ringa, ringa, hei kapuake, itaku manawa, he patuki nei. Oh my oh, kupu aroha, hei hiki ake, itaku ngā kahu, e papori nei. Hora hia mai ra, te moenga kura hune. Hei kohanga noa, itaku tinana, koro ewe. Aroha mai, awhi mai, he whare mahuhue, he whenua mōwaie, he waka tere tere.